DJ Baza on it.
Zaidlegendsmusic.com.
It's a brand new. Finish.
Sina koloi, how can I see a kiumai? Baby, ni bone, naikupela kwa karibu lahi.
Do it keke, do it never fancy. I don't know, baby, mbele kwa chasi.
Nikula tini nina, my baby. Tula milali, how ni wona sini fideleli. Lila toli venye ingeli na leli, anika kuluza kiwaka umai. Lumel, ni wata uziwe fabundi. Lumel, ni feka chansi ka sekondi. Nikula tini nila fofo yu na mwahi. Unifio kwa chansi baby. Unilatile nisina koloi. Haukani siya kiumai. Baby ni boni, naikupela kwa karipu lahi.
Do it keke, do it never fancy. I don't know baby, mbele kwa chansi.
Nikula tini nina, my baby.
Tifia kumfu ila efyo valela ndaba nowe. Ya, yeah. Makari kakushwa wadrowe. Luke nifila bababili mwaleka ya anowe. Wena kuna ukasopu nitu maonga. Zeo watakuna ukata otoinga. My enemies bakalu chale la minga. Fobalu tela lunakelu chaka diga. Ye, yeah. Basi ye wona bano zekate. Kale kale na teni kuswalanga na tate. Yeah. Wanpakate, nina nikupakate. Be, lushasho kekuli mali lushakate. Yeah, zone boy buzz.
Kela fofo yu na mwahi. Unilatile nisina koloi. Haukani siya kiumai. Baby ni bone, naikupela kwa karipu lahi.
Do it keke, do it never fancy. I don't know baby, mbele kwa chasi.
Nikula tile nina.
I love to shake the swag music.